winner, winner. We're out to shine right before their eyes.
It's your boy, it's a business, ladies and gentlemen.
They try to stop us, but we are on top now.
That's right.
That's right.
From the street to the lights, we
Shindy.
Life ekibuu na kuhaina low. Na moda beat mchana kope babu check the flow. Mistari yangu kari sasi kila line target. Hadhi ya you so gengeni level supermarket. Na niko you hamwezi niona bila telescope. Na nikishuka nikishindo kila mzigo dope. Usara kama pop zangu kutema hope. Na navyo kaza independent misi pendi slope. Na navyo move kime sabu so calculated. Na kinishusha leo kesho ama elevated. Kwa tuzo nominated ngumu kuwa outdated. Uliza kote wanajua mini validated. Mongezi ya pesa izo business ni high rated. Si cheki cheki kwenye pesa no sinago yento. Usijaribu ni durumu wosipime tempo. Kiwembe kama Joe flow na pige sajari. Fabrizio Romano tulia nkupe habari. Here we go. Why you sound so aggressive, huh? So nushindano na chekesho na nacheka mbae. Bizi mtu amani mpaka kesho na sinaga baya. Na kumbu kumbu stabakia ni historical. Mungu pamoja nasi Manueli na speak miracle. Na chalama kwenye timeline wezi delete. No competition, babu, so na ku compete. Whoa. Na niko mpali na nyumbani wala sina noma. God is good, tato boy imani kubwe sana. Ups and downs, changamoto busy na pompana. Iwe mchana, iwe usiku mina sali sana. Nako maile kibish mi askari. Hata wakisema misijali. Mina fosta kizali la mentali. Na one day mambo yata kuwa shwari. Big moves, only pesa ndio ndoto kubwa. Na sichagui kazuliza kote wote mjuba. Haters what they pressure you, vile the way you're moving. Bold player moves, I'm the proof of what I'm doing. SGA, OKC, mindo MVP. Uliza rapper wako, romodo wake nizo B. Ni tatu tatu kama Kari, niko Luthres. Kila mchongo ni fusa, ndo mano ananita fitness. Moyo wangu miwa chuma, chidi benzi lala. Bear City stand up, imesha kuwa msala. Romba, chuki zote hi-fi. Haters wote kwanza bye bye. I do this for my family walahi. Na tupo yuka simulizi na sky. Na kumbu kumbu stabakia ni historical. Mungu pamoja nasi Manueli na speed miracle. Na chalama kwenye timeline wezi delete. No competition babu sono kukompe.
Winner, winner, hey, winner. Mshete, mshete. Mshete, mshete.